Buona tara tara,
buona tara tara, buona tara tara,
ay ay ay. Nijue kama I am living right. Papa Lord you the blessed with your daily gifts. Natoka naenda shule ni narudi home poa. Natoka naenda works narudi home poa. Familia wako fine thank you. Ay ay ay. Hata ingawa day imekuwa long aje, napitia pale kwa mama shiko, nilipe ile deni ya unga ya jogo nana. Leo nimekamna kavalo ku, sapa tunakula kawaite. Leo nimekamna kavalo ku, sio eti skuma ndiyo main course, yeah. Kupigwa tak same na masongo, askari ya makuri tasukumiwa. Wakulima kutolipwa haki yao,
mafano ni nani
kila mara madeni. Mama chama haukulipa, sia bidii na usefu kwenye safu ama kwa bankiko.
Ordinary, ordinary mwananchi. Come on, ordinary mwananchi. Come on to life, feed us. Ordinary people, yeah. Ordinary dance odi. Ordinary dance odi.
Imagine kufungiwa nyumba, shane imechelewana. Zile wera za kando umekuwa ukidu, weje sinazo kurushwa. Wadosi wakatili wafungua viwanda, kila mara mgomo 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 mgomo, karo ya shule watoto na wana shinda mtaani. Kuna form wakike wapachikwa mimba kisha wanatemwa. Sons of the homes wanaanza usiku sako, wanakula mandenga kidogo kidogo, amebambwa na mob anakula dimanga. But you can't help it, unaona your boy anaaga. No you can't help him, ah. And it's so sad, punguze uhuni mashinani. And I say it's so very sad, so very sad, so very sad, eh.
Ordinary mwananchi. Come on, ordinary mwananchi. Come on to life, feed us. Ordinary people, yeah.
Ordinary dance odi. Ordinary dance odi. We go tak same na masongo, askari ya makuri tasukumiwa. Wakulima kutolipwa haki yao, kila mara madeni. Mama chama haukulipa, sia bidii na usefu kwenye safu ama kwa bankiko.
Ordinary mwananchi. Come on, ordinary mwananchi. Come on to life, feed us. Ordinary people, yeah.
Ordinary dance odi.
Well, la, 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 la.
Ordinary dance odi.